Zenwap.com.
Atufanyi mtogope. Sambona unanichanganya kijumbe, sambona unanivuruga kijumbe, sambona unanichanganya kijumbe, sambona unanivuruga kijumbe. Mie sita na kula naweka, mwana kama unachana mfeka. Kufiwa kwako na pesa yangu inahusu nini? Nisije pandwa mashetani nipe hela mimi. Nimejibana mejibana shadango sana, ili mpate hela ya mchezo sijawahi kwa makijumbe. Nataka hela yangu, nipeni hela yangu. Nataka ila yangu nipeni kidogo changu kijumbe. Nataka ila yangu nipeni ila yangu. Nataka ila yangu nipeni kidogo changu.
Jato utoi, miso goi goi. Ah, weje lambo na utakwenda umaka utoboi. Ugai gai, tulu na kudai. We utapanda mbaka defender na mungu wa kutuimo. Ona nataka, kukopa ilikuwa lusi kulipa matanga. Changu nataka, au kunwe wanzuki nkufate na panga eh.
Pepper mama, come out, pepper tender, come out, pepper mama, come out, pepper tender, Kim Kutana Fua, Kim Kutana Fua, Kim Kutana Pija, the killer, the shot at drum, Kim Kutana Fua, Kim Kutana Fua, Kim Kutana Pija, the key weapons at the store, Nick Penny Pandia, Mampoya Kireo, Umetunza Vida, Una Letta Kireo, I do yet to wait, we are here, I do yet to wait,
yeah, yeah, na 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 na. Unanichukulia ba, unaniona taira. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, minda mtoto wa mjini. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, ntakuitia wauni. Zile mpigiri chalista, irizote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unazingua. Zile mpigiri chalista, irizote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unakimbia. Wewe! Nataka hela yangu, nilipe niseke. Nataka hela yangu, nipe changu babu, we vipi?
Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Kabe pimpingishe mboni mboni. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body. Ha!
Home studio.
Zwap.com.